Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatare noga idi lewru Oktobre jena yamde soki nder maison de la presse bamako jotti nono do kabaruji du yumoro wigalo kanko noddete da gagne kanto wonto boggi jambe to. Ko nayri bangal yewtare yubbo yinde yimbe la hanbe wotade be dum wonde jukkitere fande leleedi meedin de kawlitaabe jamaandan wonde tanude koyde sanne ko watta so jamaandan warto wakkati fu kanya fa yotto torraaje ngattede fewde roobe wotto joni yimbe la joni hakkilante en kanya fa be top yimbe la hakkilaji lobbe an gonde wadde batu balde joy do pomoko do yobudu usuruuji kanya fa yotto jangal nokku noddete do masina nyaloma hande be kolititi alaaji mawdi be joggi wotto joni o dum won commune ngay 10 e goko le o do cercle be mi commune ngay di tan gonde yobude dum won semba kabaruuji dum min joggi no do bete hande di bismillah modon e hedaate yewtade yubbo yinde woteji leleedi meden di dum wonde jukkitede le cuudi meri di kanya fa yotto cuudi ambassade kanya cuudi consula leydi mali le majjo holli tawer jamaandan wonde tanude koyde sanne ko nayri bangal yottaade le dedo nokkule fa yottono yubbo yinde o wordi kanya hon kanbe wailtinde nokkule mude fa yotto yimbe la kanbe tosede iwde e yubbo yinde o hono wori Mamadou Sama Seku
di do golleji ina jukkitede handiri bamako do talki di gontun gollobe dun non ko non suri sidibe elamin jakite yu ardi be pelle halfna kabaru yottogol yubbo indeji ngotobe to commune njobbo e tatobo ngalure bamako e wima be ngotobe na tanni koyde dido wattuji
on a peuple din
me won ko yaata talki sappo e joyi handi wiitede holi tamon yimbe hewbe du maayi e inde mu en tosa itta e ngal talgal ko noddete liste electorale dede jetti wonle commune amen ngaddo tawede fu jama on warta sanne le jontere wotere yimbe jetton tan me hebata min be weltude talki mu en david an han fiede sunu wala dun jamaare warta wada ngal gollal
non do wori dun to Segu en songu e wi Abdul Karim Keita e Dawda Abdurrahman gollobe kabar mudum an hani famin gol humjene hore
golle transfert
hone welti ko talkidi du ana bobi sedan nyenen aljumare ne me welti talki yimbe nogay yimbe be indem en tosa ana ya chafan jetti e jetti holitaabe mayi sabi aso amay tan sari fu holita on tan an yamira woto kasin me futti ken giddile sappo e jene lewrnu ngal gollal famnyol man handen yimbe wartan mo moyirno yimbe joyon tan talki me wayi wiiti gal temnere fu ko yaati be cefantaton wonko indem en tosa son jamaare warta wala fune golle yehir yes
on peut pas avancer
to muti ton fa yotade nyande nogay go octobre 2024 gollobe holti wiide fu ncani hore ko warta sappo e gube nogay ittabe e jetti cefantaton be indem mun en winda mitan wiide yotogol yubbe indeji hitande fuf fuddungol lendu do lewru octobre jogitoto fa cakite décembre 2024
yido kabaru ju fan ba hebe do bem ande to kanye page facebook fayoto compte X Sidio Tamani lamo holiti wiide hono ko entreprise ngay di leleedi meden di dewata don ko wattu joono be ngattan jungo en jiba be jaltina ko yaata milliarduji temedidi di kalis sefano be kollitiri wiide kanko ministre kumino do kabar kebe leleedi di kanko hokki dido kabaruji o wi be do yimbe hon dewobe lamo wattu joono buitan nyamale deno wordino e mba yotta dum to wakande jawdi foroba o wordi totton be kan yaade nangode do jawlele hono wori Jenaba Diallo sita sidibe
odo anniye gouvernement yidi ko ustude nyamale men do e cakkite lewru décembre ko dum holliti Al-Husseini Sanu ministre kebal e jawdi leydi ndi gollidido makko ministre Isingaji e jago Moussa Al-Hassan Diallo wi dum ko jam e gollanobe hore mun en
a travers ce paiement
son tiagani di milliards temedir hewtama ana wa fabrede entreprise ngaji di sa du ana nato sabe hannen entreprise ngaji ko heewi heba yoba nyamale ko wona kun ka e bankidi ne dum mide tijji o dabiri fiado to gouvernement fana mudun tan yo huntinde kebal leydi yar yeso
la machine économique
patronat mali yetti o ania horejo gollidirde ne mosadek bali holliti wiide ndido jawdi wonata sababu entreprise ngaji di fuddito golle
c'est une excellente nouvelle
dun kabaru weldo sanne 10 milliards temedidi sefa waran sultina gollobe entreprise ko heewi tiagal mudun du fabton banking ngaji ko heewi du dun hune kessere handen ko wawta nafde leednin fe mangal mudun
l'ensemble du territoire
Abdoulaye Sekou Traoré ngandando kebal holliti dum do ne moddi sanne e gollanobe hore mun en sabi be joban nyamaleji mabbe fuf
alors c'est très
nafam ana momni sanne watti fuso lam wa fi dabiriji faabi entreprise ngaji woni telalaji nyolman handen yalla be heba bawde gollude ne moddiri fotere kasi yobde osuruji mabbe dum won impoji kay nyamaleji banki ko bisedi entreprise
nganden ndido jawdi ustan seda nyamaleji ko buri ujunaje 3 milliards et francs CFA
wattu jonne jaran nokku noddirte de kasaroobe kolliti wiido hono pondo terrain o jabbirto jaati kanyum bonile o don nokku ko bonni o do pon yo ndiyam meji kamunon be kollitiri wiide kanko ministre kumindo kabaru dum won dat leedi meden di noddirte do dambele madina sisoko o holliti wiide imma daraja no gonde wade le hen fa goldo datul moddintine le ko warta ko fa kebe famtare fande kedden site sidibe kanyum mamadou samasiku
ko yaata metraji temeddidi do lawal terengaji ko noddirta ray wonko bonna to toba sattodo ko wadaale cefantati le septembre jabbino le nokku noddirto kasaro lewi madame dambele madina sisugo ministre hejaado kabaari mobilaji dogandi o holliti wiidu waran nato sabe dogugo teren daro sedan kasin
on avait programmé
le jogino annie furitinde dawul lawi jande e wattu septembre 2024 tanon jam i wola de ngadi bunandaji kewdi do latidi min darno den ko eto nokku gar kasaro entaki wiide bonandaji ngadaadi tum bi famda fay seeda
jamaare ko joodi on nuko holliti ana sugli fa wala seedan sabe o bonon la be holliti jikki mebbe boni jaati ciagana be maati dow ngol tere on darton sabe o bonon la
resident minan gombe mahina be yingonga kasaraaji ngadi hikka ka fodenden jaati minan tikiti non sonne e futti ngol dow ngol radde bu ngaji di kewi di tedinata on darra transition o wadde bawde mudum no yalla tere o na fudita gakita minan keppi non
gaddo e tawede fu madame damili madina sisugo hollitiwi dabireji waran fiye de ñalade warande to lam on yalla ottidala an heba hunjo ni watti sedan tan
kawrital ko nayri bangal yimbe faabirto bibbe adama hakkilaji dum fuddi laltiner ne do bomako do le botu balde joy kambe be do yimbe faabirto be jamande hakkilaji be noddata psychologue e be gonde jewtade hono golleji mabbe di ngori sisil mabbe ciubi o dubbe bi be gonde waddo en landi yal hor watta so bibbe adama en an barto hor watta do so bonandaji ngatte fewde roobe kanyo ko nande mudan wad le leedi mi en de kedda mo kanko noddata do Moussa Cissé yo kanko laami be do kokkobe hakkilaji be noddata psychologue le leedi mi en di ko mo sifi do hen do faccitango jenaba
Tamsi est une initiative qui a vu le jour en
Kawrital hokkobe hakkilaji dum fuddi mandar leydi Kodwa wakati mudun e darti yalla batu on e wade hakkune hokkobe hakkilaji wonbe der leydele battibe men e homo fuf hokka ko woni hakkille mun yalla golleji e jangde men den e fami dum wadi so Cote d'Ivoire wadi o do batu do mako do miden gondi hokkondirde hakkilaji yalla ko watta neddo ne warto kanyume ko rewbe torlirte der suudu mun en nyaloma hande o miden gondi e gollidinde leydele ko
c'est de réfléchir aussi à associer d'autres pays.
Wattu jone jaran nokko no dirte de masina be kolliti yobuton usuruji kanya fa yotto jangali dum wonde yarde ciagal sanne dido kabaruji be ndokki do wakande be gaddo no botu mabbe alkamisar jabbe non de le 10 jeddi lewru octobre no le majjube bi commune ngaydi tan gondi yobuton usuruji wattu jone do commune no dirte mo nipe bugo kanya fa yotto sulay e nokko no dirte do sanadu be mbiyan wonde yobude hen seeda seeda ka wattu jone be bi hidi do commune ngaji dum wondi kalmi wattu jone be bi hidi do commune ngaji njobata fi dum no mo nipe bugo sulay kanya fa jottuda sanano be kolitri wi lati sababu mule andi hono leedi ndi wori no waydi ndena kanu ko noddirteedo dum woni bukki ka were kanya fa yotto ko kiribe kollitiwil be an gonde yobude temedere fu wobbe jobi ko jabbi chapande joyi wobbe dun jobi le temedere fu ko jabbi chapantati e joyi non be kollitiri wiide wattu jono fedde ne noddirte UNICEF de kanyu wodi odo botto dido tiralaji be mbi ko waddun yo waydi ndena ko no wori le leedi ndi non
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre men noddirten zoom sirnde garan halde kabaru be do yimbe le jibbe nyohude sanne so be jihi bingel adama be jaran wakkatiji nanta hala kabe kalta kan non watta du so be jowo do mudur kanet ana way hani wattande hore mudu hakkille sanne sabi wo anta do way yidi de mila nanta hala tawena anna bura do en nan deka sa selay halde hala mudu en nyo hadu en tan sakiti mudu fudu yo yage non hono wori sita sidibe
ana metti sanne wakti fuso yimbe yogabe ana jodi ana nyoe liddengal ko ananta dum gongano hone be yimbe ana hewi sanne e jamaa on tita kan yo netto goto yaado e restaurant nyamude o mo jodi on dom ko nyamata yimbe yogabe gumbe bangi makko ana nyo amo wakti fu be bantodo be jamo hitere ga kango tita o mo santan o dejjo odo milo yimbe yimbe kanko wondi e nyude sabo on nanta dengal mebbe kango suka debbo nodirede kadi goto yaha yo mudun golle daril isanson ana woni bamde isansi haya be dido yotti tan jande pompi émission wi he mani giddima yotti a hokkatama essence ana deri ana seigni debbo hitere meneme heppe sanne medde mili wittude kadi hadi tan wotti be hayebe o homo fu ani debbo lobbo le on watti hayebe harbi tan jali bede milano o biddebbo famata ko be kalta wattu hajjile hen feese ana wonde nyude tomonte ana hani suudade wada dun sabi adnana pandir foti fu ana wat tawede yimbe joga antun ana pama sitende ko kalte fu
do ngarte haddude betane do kabaruji men indi min joti on sene hedade hejju jamel dido kabaruji fanba hebe do numero amen whatsapp so ngadi chapande jidde joy chapande jenay jenay chapande jidde jegom sappo jenay o do numero omo do do page amen facebook to numero amen mo via mo odo omo ni dum mo no 37321 kawaju sinator on facebook no ga kridika no watta so kebo noddude o do numero face fi mbudo tacciataake dum woni kridi modon di fan jeefi no kon nandiro no do e ser yewtere meden de an wodi wassalam yowtere meɗen nde waran yo waɗa dow ñalawma keƴanaɗo ñamdelle adunaro Allah ndo fo e maggal muɗum ko yambinali sappo e jeegom lewru octobre hitande 2024 Sisil moɓe cuuɓi hitande hikka nde yal hono jamaɗe nde fo hani heɓirde ñamduji lobbi miccitede wittiɗ Allahji wondi e ma tedle leydi meɗen ndi ne ko nayri banggal ɗum wonno kasaraji kammu wori kañe fa yetto ne ndiyam ɗam wondi e natirle leydi meɗen ndi kañe ko nandi e muɗum wattu joni immadaraji heɗum gondi e fiyede immadaraji heɗum gondi e waɗede leydi meɗen ndi dabareji heɗum gondi e fiyede ley nokku o fa keɓen famtare gaare keɗe ko min e sita si debi mon pewni on do hen yodun tiɗallaji mawɗi wondi e matede ñalawma hannden o caggal ko coggu ñamduji ɗi wondi e ngabbude le nokkule kewɗe lumoji ɗi hewɓe ka kolliti wiide ilo fuɗɗi jeeye coggu ñamri an tiɗirani
cakuru tigaje yeey fa uñaji sappo e goho cakuru ñebbe uñaji sappo e tati kulle ñamdere kewɗe ana ɓutili lumum watti joni kilo ñebbe ko cottata aran temedde ɗiɗi ñolman hannden ana cotte temedde capanɗe joyyi ga ɗu e tawede fo client hewɓe holliti heɓata ɗum
rewɓe lo wonɓe nokku no dirteɗo yam fo ila kañe ñono mati ɗiɗo tiɗallaji sanne
kilo ñebbe temedde ɗiɗi ɓiɓɓe leɗɗe nannal muɗum fattade tebbiji ɗu ana tiiɗi heɓede le lumo yam fo ila ga so wona faam yaaha genni bamako mais sooda ɗe kulle nannal muɗum maaro kilo goto hannden to amen bo temdere no sabi kettal gabbe fuɗɗi guen watti joni coggu o ɗo jippiguen seeɗan
fa ƴewte ɗiɗo tiɗallaji no worri kabaruji ñi uddu keɓe dow hen fedde nde nodirta systéme d' alerte précoce alimentaire holliti wiide ana wonde wadde dow hen immadaraji fa faama nokkule ɗo tiɗallaji kasaraji kammu yetti kañum ko nandi e muɗum kajali koyte ko goto e gollole fedde sappo nde keɓɗen komo sifi dow hen
le 16 novembre
ɓamɗe sappo e jeegon lewru novembre mati alhaaliji tiɗɗi leydin san nokkuji kewɗi an toon ko laafa ñamiri jamana ana tampi toon sanne mi warama fiyat dabiriji yalla ɓe yimɓeɓe bonalaji jank hewti ana heɓne kulleji ko ñamata e nandal muɗum
no ɗiɗo tiɗallaji worrino laamu holliti wiide ana wondi e wadde immadaraji fa sakko yoga e torraji ko yaata toonuji uynayi ɗiɗi maaro hokka yimɓeɓe kasaraji kammu yetti bamako kayi sigaso segu motti kañe kuthala ridoine ag mouhamedoun ministre kumiɗo kabaru haɓude e heyɗirle leydi meɗen ndi keɗɗen komo sifi dow hen
ɗi kabaruji hollitaɗe fo ana naato saabe hannden mi maata wittiɗala ñamiri anne leydi mallin e maggal muɗum fo gaali dabiɗ amin fiyaadin commissaire à la sécurité alimentaire wara fabloɗo jamani ko yaata tolngaji uƴnaji nooga e ɗiɗi ñamiri e nandal muɗum ko wartajaɗele commuleŋaji ɗe fo leyina hitane uƴnaji ɗiɗi e nooga e nayyi
2024 immadaraji goɗɗi kasi ana wondi e wadde fa faabo yimɓele ɓe ngala keɓe sanne le majjum ɓe kollitiwde yaafinde ñamri ana wondi e wadde ɗo bomako ɗo
ɓe paabeki amen sanne ɗum naati ko saabi hannde jaati sukaɓe amen heɓi ko ñamata tiɗallaji amen ɗo ɓuyti guen mbeɗa yeelo ɗum jokkina fa hannden mi wari mi ɓami gueɗi amen balleku mi weltiguen fa wala seeɗan mi heeɓi nuu cakuru temeɗe jeegon uƴnaji sappo e ɗiɗi ɓe cottata ɗum no aran ga ñolman ɓe hokkande uƴnaji jeegon sukaɓe ɗam ɓe ñama fa haara ɗe balle mi weltiguen fa wala seeɗan
demal hitan 2024 2025 ko ɓuuri tonuji million sappo e goho ñamri anni remede le leydi meɗen ndi ka oɗo alkadara hoolaka yallana heeɓe dow no anaruji ɗi gonde tampinirde yimɓele remoɓe